mfanekiso wobutsilela areka nanuwe bekukhona labantu labanyeti abataliwe emveni kwakwaDamu labantu laba bayele bayeta obubi ebile kwemdimo bayeta kwakubi kumdimo mudimo wayeta murero okubaphelisa bohle kumrwalo wemati bekukona foayetsi ebeyahlonipha mudimo emsaba libito lakhe ngunuwe mudimo uye wayeta nuwe kutsi mabati akhele iareka nomuntu wakhe bati bahlale kuna ngetilimo letinyeti nuwe mansa akha iareka leyo ubanza yeta abathu ukuthi basokulekele kumudimo temba ebathu abakata bamamela lamafi wohle.